gotta do this one, you know.
Sawa sikuwa na pesa ila nilikupa love. Uliniumiza sababu ya true love. And you know, kipenda lazima uumizwe roho. Kitu kidogo kwangu kilimata. Usiku wa manane ni wapi umetoka. And you know, kipenda lazima uumizwe roho. Nieleze wapi ulipo nikufate. Masaya nikwenda. Nasubiri nashindwa elewa. Mara nishajaribu kila njia naona tabu. Kukupa moyo isiwe tabu. Unatesa moyo wangu. Nakosa majibu ya ukiwa mbali na karibu. Kitu mapenzi na kiona adhabu. Yanatesa moyo wangu.
Why though?